secrets. I pierced your cause.
Rasta, Rasta Julio, Rasta. Hello, me not talk on you.
Taco.
Me not talk on Bege Aina.
Taco.
Sitting in San Kukwateko.
Taco.
Hello, me not talk on you.
Taco.
Me not talk on Bege Aina.
Taco.
Sitting in San Kukwateko.
Taco.
Hello, me not talk on you.
Taco.
Me not talk on Bege Aina.
Taco.
Sitting in San Kukwateko.
Taco.
Oh, you know you want me, sir. Never mind when I put in the
end.
Sitting in San Jingi. Leo mugongo, sawa sawa saya matako, sawa sawa saya matako. Taco taco taco, alo mina taco yu,
taco
mina taco bege aina,
taco
sitini zangu kwateko,
taco
alo mina taco yu,
taco
mina taco bege aina,
taco
sitini zangu kwateko,
taco
alo mina taco yu,
taco
mina taco bege aina,
taco
sitini zangu kwateko,
taco.
Chidongo seche furuma Naluma singo jika nkanya Eno mutema wako wamba Ketu ufuli na mumerika Oina vyo uomesa Newa mulirwa na wakutenda
Henda
Zikiriza nji ingiri
Hunda
Evyo ni na mbwe kuri
Ocho
Tula tula nji uomiri
Uomi
Saba saba tuwe jitulia
Ocho
Sipa mpola weje gazia
Mba
Saba saba tuwe jitulia Halo mina atako yu
Tako
Mina atako bege aina
Tako
Sitini zangu kwateko
Tako
Halo mina atako yu
Tako
Mina atako bege aina
Tako
Sitini zangu kwateko
Tako
Halo mina atako yu
Tako
Mina atako bege aina
Tako
Sitini zangu kwateko
Tako.